kulankan iyo waliba laanqabada ayaa guddiga iyo maamulayaalka iskuulada bar ama baro iyo qaybo shalgadisan ee bulshada degmada baraabe maalgelinta mashruuc iyo waliba iskuulaha USAID walina fuliyay ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed oo kaaladow mashruuc bar ama baroya hogayaha ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed Cabdi Jibriil Aadan oo ku hadalay kulankii iyo waliba uu safaafay muhiimadda laanqabada uu soo sheegay in ka urur ahaan iyo dadaal aan ka jiraan sidii dhalinyarada baahiyaha soo walan qabdo lahayeen
hadii aanana Southwest Youth Council ama urur dhalinyarada USA mashruuc umba project oo muddo badan socday iyo waliba aan tan koynay in waalidiinta iskuulada degmada Baraw oo kula kulogna isku wareysana ama meel raayis hadii hadal hayaan waalidiin hadii hadalayn gudiga waxbarashada degmada Baraw hadii hadal lahaayeen bahdo waxbarashada hadii hadal lahayn oo yahay dhalinyarada farxad goonaan inta tan kale wal rajeeyaanay inuu wala odki oo degmada Baraw inuu la wadaago doon kasta oo qosaysi oo gureeyta dawladda Koonfur Galbeed wasaaradda waxbarashada hidaa taaleen sara mashruucam USAID oo madaxdii ka sareeyta kasta wala la wadaago doona wala signaga doona qayla dhan wala isniin dibteen wala jeey doona ham kasta ilbaabke lahaytiya keega jaan tan kale abishooyin oo koreyan oo hadda dad badan oo ana markii gudoomiye ku horeeyay jareen oo jaalanjii kulmeen oo meel raayis iyo faa'iidooyin waalidiinta ay sheegan ma rajeynay markaa intaas in adeena kingnagaadan meel raay report
hana kumide maamulyaalka iskuulada iyo gudiga walbarashada degmada Baraabe iyo waliba iyo dhawaayna mashruuc aan bar ama baroy oo walbadan soo ku bedelay duruufaha walbarashada ku jarjari degmadaas ayaa
waxa horotabin noqotay oo aad u loogu dadaalay waxbarashada in jiil badan la soo saaro meesha ay Baraawe ardaydu aad u yaraan jirtay ee ardayda kale la mid noqon jirin waxa ka faa'iideystay oo ka helay maaragtay mushaaraad haba yaraade macallimiin aad u fara badan waxa is dhexgashay bulshadii oo u soo jeedsatay dhanka waxbarashada waxa helay waxbarasho arday aad u fara badan
baab waxayna bartay ee markii hore shacabkeena isku tashay ana muhiim tahay waxa degmada soo bandhigtay in la helo iskoolaad dhismood ee bixinayaan laakiin dhulka inay bulshada bax laga rabo hadaan hore baraa arinta ayada waa ka jawaabnay waxaan bixinay dhulkii lagu dhisaay iskoolaadka aniga waxaan ka mid ahaa dadka dhulka bixsan ka mid ahaa iskool lagu dhisay marka hadaan soo laabto dhanka waxbarashadana waa lagu faa'iiday
waa in bulshada lagu wacyigeliyo barnaamijkan hadda muddo yani 5 sano oo ahaa degmooyinka lagu kasay bilaabay laakiin anaga ilaa iyo 3 sano uu noo socday barnaamijka baab waxaana la gaaray xilligi oo dhamaadka ah sidoo kale barnaamijkeena waxaan kaliya rabnay in bulshada lagu wacyigeliyo iyo sidoo kale in la helo inta barnaamijka socday maxaa ay caqabad ah ka degmay ahaan ee iskool ee ahaan aan la kulanay in aan si ogaano isla falan qeyno si fiican ee loo falanqeeyay ee qof walbana ee wixii baahi uu iskoolkiisa ee ka jirtay ee uu inoo sheegay
anga dambeyntii gudoomiyaha degmada Baraabe Umar Cabdi Shafaana oo kulanka ku hadalay waliba uu soo umahnagay ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed gudoomiyaha degmada iyo waliba uu soo ka baaqay in macallimiinta xuquuqdooda loo kordhiyo si walbarashada awlaada dadaal iyo ongeliyan isla markaana la sii hormariya walbarashada degmada
babna mana hawshi ayada mana maashil rabay soo gaarsiisay weeb mana fursadihii kale mana ugu dhiman tahay in oo mana 12 ka sano ayaga balan qaadeen in oo mana arimahan dawliga ay ka kaalmayaan dhanka waxbarashada runtii waxaan leeyahay horta jazaakumullaahu khayran jazaa laakiin mashruuca mashruuc dawladda gacanteeda ku jirto waay ma aha hay'ad gacanteeda ku jirto qolada USAID waxay ugu talgashay in dawladda ay soo marsiiso wax walba oo loogu talgalay barnaamijyadaas oo mana dhanka oo waxbarashada ah waxa markaa maanaan rabaa macallimiinta maadaama oo mana hore codsigooda waa dhanka mushaaraadka runtii mana aad iyo aad mana ugu yartahay maanta uusan ahayn noloshooda ama guriga kirada ay ku jiro uu kaafin karin waxaan kaliya ku codsanayaa in fursad kale maana la siiyo macallimiinta sidii oo mana wax oo fiican u heli lahaayeen ayagana sidii mana ugu dadaal lahaayeen dhanka ardaydii waxbarashada dhankooda ugu dadaal lahaayeen marka waalidiinta waxaan mar walba mana fariin meesha ugu diraya in laga caajisino cunugaaga marka adii aad u yaryahay ee wax maana la baraa
mashruucan oo soo dareere doon muddo dheer iyo waliba lan ka talagalay intii la ku hormariya walbarashada degmada Baraabe ee caasimadda dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana dhalinyarada degmada shaqo abuur lan ka sameeyaa